Yeah. Abantu bakuzele umona bayajika abantu impela nobathembile uyovuka phansi impela ma ungabhekile ewe bemi nawe mele bakhombise thiwa lixoshwa libhekile
kanti ababonayo ukuthi mina ngisazowina bonke abangaboni la kimi bazobona bonke abangixekayo yazi ukodwa uyababona siphila ngamaphutha kulo mhlaba sonke siyona salani ngikhuluma phambili ngiyakhona umelele ukuphi lokhu ngibhizi lokhu ngifona ufona usuku lonke nalilanga selashona working 4 days manje sengiyabona yazi abahlukile abanye babo bebengijaja bengibuka beyinyanya inhloso yabo ukungixwasa noma kuphela i-energy still ngisazokhasa banginika amalesini bengathembi ngawaphasa
I'm going in, cause I'm sandro my passion easy. I've been pushing for no crown, cause I'm dizzy. MC, with this I'm coming, when I walk up, I get fine like sissy. If you look back and I'm white, cause I'm going dizzy. Talk to me, take it, let me stand and I'm going to pissy. I hear you waiting as chill, I'm more chido. You're not selling my boots, I'm so nice boo. You're not selling my boots, I'm so nice boo.